Yeah. Yeah, Jay was a calligraph. Yo, unajua nafika ile point. Chapters za kitambo tunaziwacha alafu tunafungua new chapters. Watu lazima wafundishwe. Ama aji. Yeah. Yeah, spawn one on the track. Flow, nyaje mzea. Yeah, calligraph hapo. Unajua venye tunataka kumada track kama kawa. Yo, Kayole representing. Listen, yeah, yeah, yeah. System haikosema mebaki wametuhala. System si ya chuo, system ya kapungala. Na uwe nani wachanga in despair. Woki disrapa moja, mi wana despair. Stay yako wiko borrowed, inafaa wilipe. After me pia wona taka mai kushike. Haiweze kani, misi kudanganyi. Ata okopa DJ wawezi kushow amani. Wanasema ni selfish na improvise greed. Haina chances kaku legalize feed. Kalu na move fast, bona kasi why. Me you follow the steps of the ones alive. Wale ni doubt first, I got without close. But squeezy wanasema na jifanya outcast. Na niki think back, na baki new checker. Wale jisikia classy, but now who's better? I take it to the top, chuni mindo hii game inaitaji. Inaitaji. Na kama una noma ni mimi niko na hitaji. Hitaji. I take it to the top, chuni mindo hii game inaitaji. Inaitaji. Nafanya rappers wanatandwa na kuwa waimbaji. Kama bottle tops wali fill me out peke. Nowadays only eater ni watete. Kujamini ka kiongozi. Rap imepata kukombolewa na mindo wanga mkombozi. Siku jifunza kuchukia, nilijitunza kusikia maoni ya wanaonia, ya kuniambia yatakayo nisaidia. Hapo ndipo nilipata knowledge my dear. So mimi naonyesha jinsi ya kuandika ngoma juu kama rap ni chuo, mimi ndio prince. Na wafungulio kurasa bila hoja. Success itanichukuanga miaka nitangoja. Unangoje tuanguke, lada si tushuke. Unafaa ukumbuke, si tuko mpaka tufe. Na calligraph Jones to wanga jina. Kuna venye nanguka nimesimama wima. Calligraph Chronicles, nani mcha Chronicles. Skills packs apply facts but I want it all. Wamejitenga na style moja ya kurap. Wanatumianga punchlines na flow wana lack. I take it to the top, chuni mindo hii game inaitaji, inaitaji. Na kama una noma ni mimi niko na hitaji, hitaji. I take it to the top, chuni mindo hii game inaitaji, inaitaji. Nafanya rappers, wanatandwa na kuwa waimbaji. Wanaweza kusideline na imanishi uko chini. Na kupati example ni kitumia yes, mimi. Amini usiamini, I never got the meaning. But right now, I'm the one who's winning. Stages ni easy, if you be cautious. Because of the negative things streets offer. Mistake ni kusema tiwe umetoka. Juhu kifol kwa trap, hakuna venye utatoka. Nilipata chance, nilianze job. Sipendangi be fit na ugangsta mob. Ukiri life offense, no hando waku help. Ni vizuri usmame, go do it for yourself. Ka life yako ni short, yangu ni trouser. I take it to the top, mi namba moja. Na niko juu hata Jehovah ame witness. I rap it till death, hakuna sansa any weakness. War.